Rapaholic Records.
Fifty guns on the beat.
Mbekezela ntwana, uqinisele ntwana, ungenzi izinto ezobulala ikusasa lakho nempilo yakho. Mbekezela ntwana, uqinisele ntwana, ungenzi izinto ezobulala ikusasa lakho nempilo yakho.
Ubeke intwana encane kasi, khule sonke ikasi, zama ukwenza iplan ukuze naye athole isipani. Zinto kayihlangana wakhetha ukuzama kwenye indlela, beyi athi sharp akhethe ukumasha kwenye indlela. Manje akasahleki uphethe inhliziyo uyaflathela, umndeni sekawudela izitha manje ziyahlasela. Omakhelwane baqalile manje bayamhleba, nomjidi ukusebenza ngenkani mase kusebenza lo crown. Nomnini noma ikuphi ngisho isumu sengalifela, ufuna isikhwama ufuna imali, angithi inkunzi useyayiba. Ngithi uThabo akasancengi manje sekukhala ukubhabha, bamba la nangu uThabo manje sekukhala ukubhaka. Zinto zaqala zabhedu sefunwa ngamahata, nomphakathi usukhathele manje ufuna ukumtrapa. Shuthi uThabo ulahle iside ayisekho indawo yokucasha, qala manje yajampa kwaphela ukusa wafahla. Mama endlini uyakhala iy'ngane zakhe ziyamdinga, manje uThabo uyayisola izono zakhe ziyambiza. All you want was ukuphila impilo e-grand stress free, manje uphelele jele inside, yeah.
Mbekezela ntwana, uqinisele ntwana, ungenzi izinto ezobulala ikusasa lakho nempilo yakho. Mbekezela ntwana, uqinisele ntwana, ungenzi izinto ezobulala ikusasa lakho nempilo yakho.
Awubekezela mjida, I know akukho lula, umhlaba unabangani ufika ugadle noma ubani, kodwa ungapheli amandla one day kusazohlangana. Bathaba kudala indlela yinto kodwa kumele iphake, kumele ukhethe indlela eyodwa isikhathi sisavuma. Enophawini yona kanye lena ezokuse kufeni, kanti lena edonsisayo ilidele ekuphileni. Buka indlela ophanda ngayo, zoba namiphi imphumela. Ungacabangeli namhlanje, ushiyele nekusasa, uthokozelo nakho even noma kuncane. Sazokhaya sazolunga, bekezela ukuphila kunaye i-second chance. Wabheda kanye imashini and wazi ukuthi le ndlela ayina-pension fund. Konke kulele kuwe, impilo yakho social lami yona iphethe nguwe. Awumanje kumele uvuke, impilo kumele uphushe. Bathi ukubekezela kuzala impumelelo, buka ilanga loze liphume. Silokhu sibelesele ngale namba, nawe uyoze uvume. Intwana ngicela uqine, sasekhona olunye usuku, ngicela uphinde uphushe ukuze uphumelele koze kulunge.
Mbekezela ntwana, uqinisele ntwana, ungenzi izinto ezobulala ikusasa lakho nempilo yakho. Mbekezela ntwana, uqinisele ntwana, ungenzi izinto ezobulala ikusasa lakho nempilo yakho.